Love you, baby girl. Baby,
this song is dedicated to my girl Jay.
You are everything. Love you, baby.
Toka nikupate baby, ah, umekuwa furaha yangu mami. Pendo lako tam 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 tamu kwangu nyam nyam nyam. Uwa la waridi baby, kukupenda sana mpenzi.
Pete umepishwa mungalo, mapenzi umepewa baby love.